This is an MUT Radio podcast.
With me in studio, I have Uputu Stembiso. Uputing alena ngijwayele ukumbona kumabona kude. Ngijwayele ukumbona kumabona kude lapha nalapha. Sanibona. Ngiyaphila njani?
Sikhona.
Mhlambe ke olaleleke mhlambe ningazazisa ukuthi ningobani nisiphatheleni futhi namhlanje.
Igama lami uNhlakanipho ngwakamaphumulo ngidabuka le ntabeni zasendwete. Njengoba usushile unkosazane ukuthi ungibone lapha nalapho abaningi bayangazi emidlalweni eminingi.
Hawu impela.
Television. Uzalo kwakuqinisela mbe udetective Mhlongo hostela udetective Miyela nemidlalo eminingi kaumzansi Magic. Bazi ngedeme elikhulu ke lithi that's what I'm talking about.
Yes. Ngazi yona impela. With this Thembiso.
Sesawubona kanjani?
Ngiyaphila kuba kanjani?
Kwazi kwamnandi ubasekhaya. Hey, lama office sasikena kuona ngoba sizothatha amacala sama students back in a day.
Oh, isabizwa nge technical.
Isabizwa imanga so technical. Student number sama 9559531.
Ayi bo emva kwemiya emgakusayikhumbula.
Sekhaya.
Sekhaya impela.
So, it's an honor to come back at home because la esikoleni imina owavula indaba ama cultural activities.
Yes.
Safaka ne drum back in a day. So it's nice and it's wonderful and it's heartwarming to be here and I'm still exactly doing what I did here at school.
Yeah.
Even though I majored in marketing. So igama lami nguThembiso ngwakaZungu. Ongamfuni iteki lonke nekolo ungamtholi ngoba abantu bazoxivunga.
Ah.
Izinto zami izinto zami ezingasithinta zivele zidume njengemoto. Ngiyathanda ihamba, ngiyathanda the direction. I'm very musical. Currently I'm a marketing currently I'm a business manager Kamalus Mbokazi, but wamanye sokhuluma ngeacting. I've done imbeyo lapha yangi.
Yebo impela.
Detective Dlungwana. I've done the wife uyena lo baba lo obiza abantu abafana bakazungulo odola bangcolile. Recently I've done Kings of Joburg I promo yakhona season 2. I've done izinto eziningi nje on television. Ngiyabonakala lapha ngibaleka nongwadi sifuna ukudla ihostel.
Yeah.
Ngibaleka nomkhaba wami ngiphuma ehostel ngiyabantu. So we do this because we love it. Ngithi mina, don't get into this business if you want fame. Do this because you love it and isekumajini zakho ngeke uze Europe. But namhlanje ke sizokhuluma ngomdlalo omkhulu eSouth Africa.
Yeah.
Obizwa nge 1976 the musical where we tell the story in a modern way. But mhlambe sisazongena kuloko.
Ehe, hayi songena impela. Songena impela nge 9 years.
Siyabonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu
ukushosta.
Yebo.
Yes.
Asikhulume ngayo ke i-1976 cause phela usungena emlomeni Nkosi yami. Sale nje sesingena phakathi kuyo 1976 the musical. Tell us ukuthi yini i-1976 the musical.
It's a story by that was developed by director Mr. Choripo.
Yes.
It's a Mthatha ke goli ngoba wafika ezofunda KwaZulu-Natal, but he became the son of the soil and ukhuluma izulu sekwazi nokuthamba osilobolela. Yeah. But engakusho ukuthi it's sibonile ukuthi South Africa we've got beautiful stories to tell esingasithela ngendlela artistic ngendlela isimangaliso. So in this instance it's a story about two lovers, uNkululeko noHappiness. Happiness is very involved and she's aware what is happening around the world in terms of politics. She's aware that the politics really affects the day-to-day running yempilo yakhe and yonke into that's around her. So she, although she's young but she's active, she understands that the voice ephethwe ivoti yakhe can change the situation akuyona ngaleso sikhathi. Ngala uNkululeko is uhlanyiswa hip-hop. Apparently he's very angry because ubaba wakhe died kwi MK.
Oh.
And akaza thole lutho empilweni. And his father was in a rank ukuba yikomisa. Bekuthiwa uyikomisa kwi MK usukusuka level eserious yokuthi ufana ne cadre yakhona. You understand when o recruiter abafana from ngala South Africa ubachushise ko kolo kuzana kokongwavuma basibangena ama borders bese behamba o train ukuze bakwazi ukulola lizwe lethu because ngiyasizisibali straight streets injalo.
Yes,
but when we tell our stories we need to be very careful ukuthi we are telling our stories using love.
Yes,
because we cannot be spreading hatred all the way. As much as we tell our stories, we should be mindful of what there are people that are easy influenced by the Zenzai. So Uteriport decided to what I use the love story to tell the 1976 story.
Yes.
So these people are in love. Omunye uphula adonsayele, omunye aphule adonsayele because lo munye is angry. Ubona ukuthi amaphoyisa atyebile, gakana ngqondo, gakazazi afunani empilweni. And parliament lethu just became ilokhuzane i-circus yadonswana kiwale. Lo munye uthi lokho kodwa singakushintsha lowesifazane. Uthi lokho singakushintsha using our voice, which is i-vote lethu. So the story is sambasambe sithathe sisibeke 1976 ku moment emuncu la amabhona dula abantwana besikole of which we lost Hector Peterson was very young. Then we tell such stories siphinde sibuye simbone la ingqondo simbuyela lapho ke ngidlala khona ngikwi spiritual realm kusho ukuthi ngamanye amadlozi.
Yeah.
Bese simthatha siyomgeza sisusa inkungu neanga anayo ukuthi athi see the light ukuthi impilo inam aspects amaningi abalekile akukona nje into eyodwa. The politics has affect the respect, the culture and everything.
Yeah.
It's intertwined together, then it makes impilo yakho.
Mm.
So siyamthatha sambe somgeza ingqondo mesi yaswabuluka uthi mangabe esengena kwi manhood, then it begins to see the world in a different way. There is a hula palu of tradition la sesimbonga khona esebuye ezothatha his rightful place as a man ezomela nesibongo sakubo because a child is a child ukuthi a represent i family name yakubo.
Yeah.
Is a child ukuthi amele i clan abe example because ngeke ngithi mina uma umntwana ongakazi ubuza umuntu omthatha wengane yami walaphi shotha akahloniphi enough.
Sure.
Cause that is why futhi ngiyangithi ekhaya uma ufika nomngane wakho nginami namabangane engafika laba ekhaya uma noma ubaba noma ugogo uma kwambuka nje wathi uyisikhatsini lomngane wakho usuya sikhonte wrong
ngomngane
wakho uwavuma kusho ukuthi yayihlela le. So it's a beautiful story. I would love people to see they'll be dancing, acting, they are legends. They are legends esebenza now lapha who've been around before us. Nabangangatha sebesebenzile benza into enkulu ku TV nabancane that would like to groom into making sure ukuthi they reach their full potential because I believe ukuthi as much as I've done all the work that I've done, traveled the world and done ama productions amaningi even on theater just like this one, but kunomuntu omncane kunami who is more talented kunami.
Yes,
it's just that ngaba nenhlanhla mina yokufika kuqala. So we need to nurture those people to make sure that we nurture them to greatness.
Definitely powerful. That was very powerful. Baba Maphumulo. Ngiyazi ukuthi nawe you also part of the 1976 the musical. So mhlambe ke umuntu ozofika ezoyibukela ishow, mhlambe what they can expect from i role ozobuyidlala ke kulomdlalo.
Ay abantu abeze bezobuka. Ebezo ngibona ngigijima bukhoma e-stage.
Impela.
Ngidlala bukhoma e-stage. Ngidlala lapha i-character phambili. Ngumkhulu wakhe umfana lo. Unkululeko.
Oh, ehe.
Umluleko kuzama ukumbonisa ngempilo. Yazi ke intsha amakhanda athe aqina kancane.
Impela.
Yes, so abafika abantu kuyagijinywa bakhona ogabisile lapha nabamazukuzalo.
Ehe.
Abafuna ukumbona naye gijima bukhoma abeze. Bakhona umthandeni Mbambo abo detective ku Durban jail bazobe bekhona abeze bazobona bedlala e theater. Lokho kukhuthaza nentsha ukubaluleka kwe theater ukuthi i theater umuntu ekuthe theater abantu bayabacwa ukuthi hayi awukafiki. Buka ke abantu abakwi TV babuya bazosebenza e theater.
Siyase
umsebenzi acting yafana nje theater yona mgogodla wangampela ngampela we acting. Umuntu akaza kijima etheater mase silapha na phambi kwama camera sheshe simbona uthando
akavuthiwe
kijima ukuthi phela lapha kuma camera kunokhathi yabona umiwe ulungiswe lapha na ka theater sike isikhalo sokuma lapha na ke iqalile ukuthi kwenzekelani uyalokho wenzakalani ubona khona. So ke abeza abantu bazothokoza kakhulu.
manje ke it brings me to my next question ukuthi mhlambe ibuphi mhlambe umzima enike enhlangabezane nabo as ama actors mhlambe ke umuntu ulalele mhlambe uyafisa unesifiso sokuthi naye angene kwi acting mhlambe iyiphi ama difficulties mhlambe angahlangabezana nawo
bukhona umzima ngifuna uqamba manga one nje you need to be very disciplined
yes
umuthole lento ekuthiwa i global contract ukusayina unyaka wonke ukuthi uzosebenza nomdlalo othile ngizonje example ngoba silethe kwini okhona uzalo kuthiwa kusuka ngalo nyaka kuya isikhathi esingaka for 12 months sinawe sizokukhokhela mhlambe u 50,000 ngenyanga kunzima because lo 50,000 u 25% wakhona uyahamba uye kwi tax
yo
bese u 15 noma u 10% kwabanye u 20% uyahamba uye kumuntu okuthiwa iagent okuye nokufunela umsebenzi nokurepresentayo you end up earning mhlawumbe 60% of your money
wow
okokuqala lokho okwesibili ukuthi kumele imali uyisebenzise as if ngekuyithole contract yonyaka olandelayo khona uzokwazi ukuyisustaina because uma usufelwe imoto noma imoto inenkinga umayogibela etekisini abantu basinika inkinga uyena uyena ngathi asibone abantu asiphile
ukuthi
asibi ney'nkinga i-TV isifakele ingcindezi enkulu emehlweni abantu kube ngathi siphila emkhathini asinazo iy'nkinga futhi asinayo imindeni kuye kusho iy'ngane zami zithi mese bengikhomba zingikhomba ku-TV zithi ubaba wami thiunamanga why would unaye ngobaba wakhe asizakhiphe isithombe umuntu esikhona mtshini sinango yabo so i-TV engqondweni yethu ithi ngathi uphila impilo elapha phezulu kanti umuntu uyabuza ubuhlungu uyaba nama shortcomings ngesinye isikhathi uyaphela umsebenzi uhlala ungasebenzi i-contract iphelile noma mhlawumbe umdlalo usujwade kuphela imbewu nje manje
yes
so if umuntu osebenzisa imali ngokucabanga ukuthi na next year uzobuza usasebenza oba nenkinga kakhulukazi umuntu wesilisa futhi ngathi ngathola umuntu wesifazane ogrounded nozokwazi ukuthi alide kahle ekhaya akulekelele kulideni ekhaya ngabe umuntu ofuna i-flashy life ofuna ukubuka naye ibona useyi-celebrate ngoba mhlawumbe ecabanga ukuthi nawe ukuleyo mentality yokuthi uyi-celebrate it doesn't happen like that fans are sure ukuthi izinto zasekhaya uyakulekelela uyakuplanisa nawe iplan yakho ne-vision onayo ngekhaya lakho uyakwazi ukuthi akubonise because it's a dog eat dog all day
yes
ngasinye isikhathi uyafika emsebenzini uphathwe ikhanda amalanje ungabazi kanti ekhaya ufika uright yabo asazi ukuthi sekwenziwa yini but into ebalulekile nokuthemba kuNkulunkulu ukuthi whatever that you do enza sure ukuthi uNkulunkulu uya invite no I'm a Christian I must say but ngiyabelivela futhi ukuthi abantu abadala basekhaya baba yingilosi zethu angikwazi ukucindezela umuntu ngithi akaphilivele kwinto ethile uma ngabe uyindoda nje ukuzikwazi ube nedirection you should believe in something because true. If you don't believe in something any road will take you there so iba nento ozoyisaba uma umuntu noma uyindoda kakhulukazi noma uyi-actor because awusa represent wena kuphela urepresenta nabantwana nomndeni wakini nayo wonke umuntu so uNkulunkulu mekwakuthathwa kubeka esikrinini balelo wazi usunengcindezi ongakwazi ukubona
very powerful I'm truly inspired okugcina ke ngizokucela kunina mhlambe nje like a few lines from the play mhlambe yabo just to give our listeners a glimpse on what to expect on the show cause sizobe sikhona sizobe sikhona so mhlambe like isinyana mhlambe oyikhumbulayo like a few lines
aqala undoni
baphumulo
aqala undoni yena omdala
eywe mathatha hey sesimethithethe ke masuqala ke
oh yes
sathola ngalelo YouTube ba lapha na ngi i character yami lapha na ke ngidlala umxhosa lapha ndiyathetha
uyathetha
ndiyathetha kodwa ke ndicela amaxhosa banixolele ngesixoza sami ngesizendisithetha laphana mandi mkhwaza laphana ndithi inkululeko mfondini mani kawuzapha sifuna ukuthetha nawe mfondini mani hey kuyaba kuhle ukuba uzele ngokwakho ngoba xa ndafika apho mfondini kakuba mandi mani ndakulanda ngesabhokwe hey kothi nguntula mfondini izapha mfondini ma
hayi Ngathi ushaka nje uyazi usumkhosa. Usumkhosa straight. Asize lapha kumanzini.
I'll pick one of the lines. Khona la si sentabeni la simbize khona sithi Nkululeko, Nkululeko, go up that mountain and become a man. Come back and shape your future. Come back and be a man. You are the master of your own destiny. You are the master of your own destiny. You are the master of your own destiny.
I already want to be an actress. Kosi, I'm waiting to sign up. Manje ke nishtele ukuthi mhlambe ke ishow ingaluphi usuku amathikithi siwathola kanjani?
Go June 16 so besingena e theater and feeling the theater sesenza I final dress rehearsal. Why? Because Ilona Langa esicanga ukuthi elisithi fan kakhulu being 1976 musical. 1976 ilanga likhulu kakhulu June 16 la abantwana base South Africa fails ukuthi bakhathele ofuthi nyazwa amabhunu ukuthi baba force ngenkani ukuthi bakwazi ukuthi bafunde ngolimo ngalona lapho. So ngomhla ka 17 ngo 7 ntambam all the dignitaries, all the who's who of Durban, all the who's who of South Africa will be descended la paya in Playhouse.
Yes.
Coming to watch this beautiful show called 1976 The Musical. Bese kuthi ngomhla ka 18 phinde kube kanjalo futhi. Ngomhla ka 19 Monday isikhathi esiningi ku Monday South Africa, I mean umhlaba wonke theatrically nje akusetshenzwa.
Oh.
Nje umhlaba wonke ayikho show oyibona anywhere in the world on Monday.
Wow.
It's an international day la isuke sithatha khona rest. Bese kuthi ngomhla ka 20 futhi aphinda bekhona ama shows.
Cela
ukusho ukuthi akhona nama shows ezikole. Seyibukile ke izikole ezisheshe zinyakaza eseyinto inezizibona izinto nelandela ipheshi la 1976. Ziyathanda ukuthi inspire nabantwana abancane.
Yes.
I don't consider myself greatness, but I'm greatness in one aspect, in trying to make sure that whoever comes after me should be the best in what she can be the best at, or what he can be the best at, ukuthi ang outshine so that they carry the baton and take it forward. So a Playhouse so basically kusuka umhla 17 kuze kumhla ka 20 nasekuseni futhi sizoba nama shows last lalela khona ingane, because we believe ukuthi we need to plow back towards our community, because
yes,
other stars shall grace this earth after us, and we believe ukuthi akhona manje we need to shape them, and that is our inspiration ombongen game. That's why we do what we do.
Definitely.
And I did marketing at school, but ayikaze ngisebenzele isingisebenzele kwesinye isikhathi khona la ka art, because I art into esenhlizweni into engeke uzuyikhiphe.
Yes
uqeda nje lapho ngathi abantu abasha abathanda ukungena industry le
bona
benza idrama ekoleni abeze bazobuka ishow, because kuyakhulisa ukubuka amashows.
Yes.
Kuyafundisa futhi kakhulu sonke. Mina ngisho nje ukuthi angitholanga ithuba lokuya ukuthola imfundo ephakeme yofundela acting. Bathi ngisifundisile, ngafundisa uBoy Ngema, ubhuti wami uBoy Ngema wangitrainer. Ngayiphusha ke nami ngokwenza ngokubuka amashows, because uyafunda mangihlezi ngemusha. Akuhlezi umusha, uma ubuka umuntu uyafunda. Khona umuntu ekuthela ubone ukuthi eyi ayikho lento yami leyo acting. Sabele ngisebenza, so abeze ngobuningi babo bazobuka, bafunde, bakhule, bazoba right.
Kusasa usitshela ke baba Maphumulo, amathikithi siwathola kanjani? Awu malini uze umuntu abhajethe kahle manje isikhathi sisakhona.
Amathikithi ayatholakala ekhona eminyango Playhouse R100 ayatholakala futhi ecompi ticket go Shoprite Pick and Pay ayatholakala kuzo zonke lezo zindawo
na web tickets. Yes.
Yes.
Sesivala ke nje abantu bangathola kanjani social media ngoba phela sesaxhumana kanjalo phela umuntu to keep up with everything that you do.
Okay, social media, Facebook, Sithembiso Xivu Mzungu. But je gona ngento social media, umonga wa type XIVOOM, that's Xivu, you'll find me. Thank you.
Ba Maphumulo.
Ah, unhlakanipho Facebook, unhlakanipho Maphumulo. Angimningi ke.
uyazama lapha nalapha.
Ngiyabamba lapha nalapha.
Hayi kuyazwakala. Ngithande nje ukubonga kakhulu ukuthi ningivakashele namhlanje. Kwisho hayi sobe sikhona ngempela.
Hayi kobe kuvuza phe.
Hayi.
Kobe kuvutha. I'm sure izothi miphele show. Abantu bazobe be inspired nalabantwana ababona ukuthi asikudingo sokuvota. I'm sure lama youngsters azobona ukuthi it's imperative to vote because ukuvota kuyivoice yakho. Ukuba unhappy wakho ngeke uqedwe ukuthi awuvotanga. Koqoqa ukuthi uhambe uyovote and cast your vote so let's votela umuntu ozokujabulisa.
Definitely.
Ukuze abanye abantu bangakuthathela inqumo.
Wow, what a inspirational interview. I am so inspired. Thank you so much for joining me on today's show. Siyabonga kakhulu.
It's a pleasure.
This is an MUT Radio podcast.